tu quisera, manera. Dania Pultorera, recorera. Gina Corera, isobizera.
It's the kids, baby.
Era.
Show, 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 show.
Come on, make it rain.
Show, show.
Stacky show, stacky show. Stacky show, stacky show. Wana na baka chodi, wana na baka shoko, wana na baka chodi, wana na baka shoko, staki shoko, staki shoko, staki shoko, staki shoko, wana na baka chodi, wana na baka shoko, wana na baka chodi, wana na baka shoko.
Busy nimetoka long way,
and I'm here to stay.
Mashobo shobo kwangu, yes, no way.
Beast to pay.
Tabia ya kuchega na manyani sinaga. Mademu wana sifu hizo una maswaga. Na kaza na wakazia kiunago bag. Pepo la shobo na kemea kwa kila ibada. Shobo black, shobo eagle, shobo square. Yeah, inage shobo kauli view ya mbea. Walopoto na hizo shobo kwanza shapote. Aina siri mbona ta majina na wajio. Yeah, I know what you feel, my niggas. Let's get for real, my niggas. No shobo, my niggas. Atu shobo ke, my niggas.
Kino na kuwa mpole. Kishobo kuwa mpole. Kuwa mpole.
Sina kitu ila stresses. Kipaji mtaji nani? Hela zangu natembea nazo. Nipo na Mungu sasa sina mawazo. Bwana nisitake mirambazo. Wakope wakufanye matangazo. Wana mabasi wakiwa baa. Kwenye matatizo medikata. Nadai wakwedo medikata. Dhamana polisi medikata. Wataka kongoza mkeo. Ni wanao hao hao. Wanapita na dada zako. Wanangu kalaga bao. Watakuwa watakusimanga. Kisha watabunja matanga. Kisanga.
Mkino na kuwa mpole. Kishobo kuwa mpole. Kuwa mpole. Kuwa mpole.
Shobo, 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 shobo.
From the beginning.
Shobo, shobo.
Staki shobo, staki shobo. Staki shobo, staki shobo. Wana na baka chodi. Wana na baka shobo. Wana na baka chodi. Wana na baka shobo. Staki shobo. Staki shobo. Staki shobo. Staki shobo. Wana na baka chodi. Wana na baka shobo. Wana na baka chodi. Wana na baka shobo.
Shobo. Shobo. Shobo. Shobo. Shobo. Shobo. Shobo. Shobo, 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 shobo.
My